ardayda wax ka barta dugsiga farsamada gacanta Al-Amr TV Center ee magaalada Baydhabo ayaa soo bandhigay xirfadooda aqooneed. Wixii la baray madasha lagu soo bandhigayay waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, mas-uuliyiin ka socday hay-adda ASDO, waalidiin iyo marti sharaf kale. Axmed Cabdi oo ka mid ah maamulka iskuulka farsamada gacanta Al-Amr TV Center ayaa ka warramaya waxyaabaha ay soo bandhigeen ardaydan.
Weli baan inta umroognay munaasabadlaha ka bandhigay baraatika oo arday noocyadii shal duban qaadayo oo la baraayo xirfada noocyadii shal duban. Xirfadahaasna mooy baa isku kaaladahay Al-Amr TFET iyo ASDO organization. Ardaydaasna mooy baa tababarka la bilaabay October 2024. Mayna dhammaadaha gebigebaha tamaraha 2025 oo mar dhowna insha allahu la fila doona inay qalinjibi doona. Ardaydaas mayna iska jaraan ilaa tuman group. Group kasta mayba isku kooban yahay tuman shan arday. Mayna baraay sida faryaamada, tubistida, korontistida, kombiyuutaristiga, samaynta mobilada, xirfadda cilaanka oo gaarga ay gabdho, furfurowga kombiyuutarada iyo walaalba limidaha. Marka mayba gacan weyn ku jeey siday barnaamijkaas iyo socodowjey iyo dhammaad ay bilowjey inay kula warqabay oo intana mahad bilaaran ku nagaane ASDO organization oo garab weyn noo siday barnaamijkaas ay socoshidis mayba lana eedeedan maasinta insha Allah.
Cabdiaxiis Cabdi Cabdullaahi oo ka tirsan hay-adda ASDO ayaa bogaadiyay xirfadda ardayda soo bandhigeen, isagoo kula dardaarmay inay sii wadaan barashadeeda.
May kale u mahadnagay macalimiintii iyo maamulkii iskuulka Al-Amr TFET Center oo intaas muddadaas gacantaha ka hayeen ardaydan oo xirfado iyo magaalada ka galaayeen, ka shaqaysadayeen iyo habareen. Markii una may la erahay shaqo la era oo Afrika ahaan la era shaqada, badanaa shaqo ma lay Afrika, laakiin shaqo adag asaas oo farsamada ah may waayo macnaha. Miisku meelo dhekadaas, farsamada ban dhekadaas. Marka inay farsamo la barada may kuma dhataa inay shaqo hel. Iyada aan bogaadiye ardaydan oo da'da yar ah, meeli meel erahay iyo oo adalti ay in farsamo barada fadan, iyo oo dhalinyaro ay in farsamo barada hayaan, mayba ka dhiirigeliyay inay farsamadii hoob la barada idaleen la seena, yaa iyadan bogaadiye. Unoona may garab istaagsiin muuji doona inay meel erahay qalab hata la siin raadi.
Ardaydan wax ka barta dugsiga farsamada gacanta Al-Amr TV Center ayaa ugu maarmay xirfadan ay barteen in ay waddanka ka tahriibaan.